ngalinye kulamala thinte sohlangana siphile siyosaphaza siphinde sibakhathaza awuzogxothwa mna nzogxothwa ekha awuzogxothwa mna awuzogxothwa ekha langalinye kulamalanga thinte sohlangana siphile siyosaphaza siphinde sibakhathaza awuzogxothwa mna nzogxothwa ekha awuzogxothwa mna awuzogxothwa ekha kumwasha hello Kupa stambego selintonga Intonga siya kopoza Kopoza Au kumwasha hello Yes kupa stambego selintonga Intonga siya kopoza Kopoza au zogotwa mna Ndia mosha mna Nda hola mna Bumane chomza mna Au zogotwa mna Ndia mosha mna Nda hola mna Bumane chomza mna Langa linye gla mala Sinteso hlangana Sphile siyo sapaza Sphile sibakhathaza Awuzogxothwa mna Awuzogxothwa ekha Awuzogxothwa mna Awuzogxothwa ekha Langalinye kulamalanga Sinteso hlangana Sphile siyo sapaza Sphile sibakhathaza Awuzogxothwa mna Awuzogxothwa ekha Awuzogxothwa mna Awuzogxothwa ekha
I'm playing it on my